dacinsafi.com.
Ona unatusimanga au umepata mganga, ona unapiga kama upigi tena.
Sile
alikwambia nani ndevu inaleta heshima, tafuta pesa wacha kuringia jina, bongo bila pesa we ovyo mtu mzima.
Mtu mzima, mtu mzima.
Ukiwa huna pesa ndo hao watakubeza, ukijipata wanajisogeza, hata ukianguka singoje kubembelezo, njia ya kiza mbeleni ni muangaza. Aliye juu, Father God tu, tumuombe yeye atatupa tu.
Aliye juu, Father God tu, tumuombe yeye atatupa tu.
Aliye juu, Father God tu, tumuombe yeye atatupa tu.
Aliye juu, Father God tu, tumuombe yeye atatupa tu.
Asalamu aleko leko leko.
Waalaikum salama salama salama.
Hizi dua zetu zetu zetu.
Zijibiwe amina amina amina.
Asalamu aleko leko leko.
Waalaikum salama salama salama.
Hizi dua zetu zetu zetu.
Zijibiwe amina amina amina.
Kumaanisha, kumaanisha Mungu, kumaanisha, kumaanisha Mungu
yuko.
Kumaanisha, kumaanisha Mungu, kumaanisha, kumaanisha Mungu
yuko.
Tawa chekecha, 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 tawa chekecha, chekecha, tawa chekecha, 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 chekecha. Tawa chekecha, 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 chekecha. Fanya yote na kumbuka, kuna Mungu na napaswa kukumbukwa. Japo tunakula baka, ila saa godi ya tupaswi kumsusa. Kuvu ya pesa ishima, I say. Ukiwa nazo upigi kelele, kama kwa Madiba ingoma, I say. Kumbe hapa hapa kwa Baba Nyerere.
Exanso, 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 exanso. Exanso, 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 exanso.
Asalamu aleko leko leko.
Waalaikum salama salama salama.
Hizi dua zetu zetu zetu.
Zijibiwe amina amina amina.
Asalamu aleko leko leko.
Waalaikum salama salama salama.
Hizi dua zetu zetu zetu.
Zijibiwe amina amina amina.
Kumaanisha, kumaanisha Mungu, kumaanisha, kumaanisha Mungu
yuko.
Kumaanisha, kumaanisha Mungu, kumaanisha, kumaanisha Mungu
yuko.
Tawa chekecha, 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 chekecha. Tawa chekecha, chekecha, tawa chekecha, 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 chekecha. Tawa chekecha, 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 chekecha.
Come mix Lizer.